Tubbits music.
A Holland day. Where?
Is it sweet? Is it my champagne? After win to na pop champagne. Kimalizo tanisho kompe. Mrembo kama vela ana enda chain. Nima 1-2 nikitokea na crew. Si unajua manze what we do. Nima 1-2 nikitokea na crew. Si uwa that's what we do. Nima 1-2 nikitokea na crew. Si unajua manze what we do. Nima 1-2 nikitokea na crew. Na nikitokea na kuru, miutokea na crew. Na itajispana na shinda ni mejiscrew. Why lie? Na mistari zangu ni true. Na in fact this naifanya to my crew. Estate gang shimai yata wana clue. Kabla mwaka isha izile vitu tutadu. Hini blanda watabongea maju. Nikoma shadas na nipepa juju. Soma rada wesi little dude. Nikiwa mawada mi wajibu virud. Mistari Joshua sema baraka ni mademons na fufua. Usiite talanta na ukishimi nafanya joki jana matata. Vitu zinaripuka kwa kichwa ni mapapapapau pau. Stai kubali unidharao nili dedi ubao. In fact na jime kinda kufanya ubao. Wanafuata zetu zetu na tufanyiza kwao. Wakisikia kuna offer wanafika wafao. Ukambani mina zoza wanashindwa ni chao. Na marapa na wakosa walirudingi chao. Kani Kimbra mina rap utadhani ni town. Kani Vela mina set uepuka maclown. Wakidhani mina chizi nilifiat kitambo. Kishuku ni rahisi karibia ni kuhumble.
Hizi street ni za machampe. After win tuna pop champagne. Kimalizo tanisho kompe. Mrembo kama Vela ana enda chain. Nima 1-2 nikitokea na crew. Si unajua manze what we do. Nima 1-2 nikitokea na crew. Si uwa that's what we do. Nima 1-2 nikitokea na crew. Si unajua manze what we do. Nima 1-2 nikitokea na crew.
It's a new year na denge ni mwecheche. Kia maheto ananchukia ni mwecheche. Nimebonda maybe kichele ni chekeshe. President friend gang mini predeshe. Rasta usi hog sana nitembeze. Na washoka pilipili ya kikamata jem. Super ni text ati I love you. Skade den come text back ati hehehe. Sini funny, nziza kilia machozi mwakikandani. Malike 1, 2, 3, naenda kwa gami. So real, washajua ni nani. Kitu zinatendeka zinaweza musha deda. Polisi wanatumada nikawa mepatiwa tenda. Mako watoto wadogo amna roho. Na jeneze kiwa ndogo ndo wanganzito sana kubeba. East ama west bado mziza na wapenda. Nimeichimba kutoka ni kuweka pienga. Utalipia kuna kitelezi chabure. Vile vile fisi haonagi kondule. Gatiani mbako watoto warudi shule. Walitusaka wakutupata wakutu. Roundi lazima pia sisi tukule. Crazy V na ska hure.
Hizi street ni za machampe. After win tuna pop champagne. Kimalizo tanisho kompe. Mrembo kama Vela ana enda chain. Nima 1-2 nikitokea na crew. Si unajua manze what we do. Nima 1-2 nikitokea na crew. Si uwa that's what we do. Nima 1-2 nikitokea na crew. Si unajua manze what we do. Nima 1-2 nikitokea na crew. See you, that's what we